Yes, it's a fish crab cookout. You know how we do it, y'all. Another one, Lamar, in the same beat.
Mama ananombea niweze fanikiwa hata watu wangu wambea hivyo hivyo pia kama snitchwe jipange jipange tena sana salute kwa mama kapange umetulea mama nimekuja daa sina getola na unaishi kwangu kaina mambo mpeto namshukuru Mungu big up kwa salege dau na beka masonga kiukweli misido sau na mbele tunasonga plan ziko mpaka zedi lando kwanza niko plan A hustle hard every day ukinikuta Kariakoo unasema sio mimi kwenye pesa toa macho ndo kanuni ya mjini kama kweli unanisikia squeeze mchongo pesa tawe mbaya wataminia my sister dude tawatesa tahito handsome hata kama sura mbaya hii ndo Dar es Salaam nakana kwenu una haya eti I'm flexing all day nigga, unajiona my gigi, hey!
I gotta keep on moving, and my hood's still shining. I gotta keep on moving, and my hood's still shining. But I move like a boss, I move like a boss, I move like a boss, I move like a boss.
So hard, the swagger zangu every day. Big beats, dinner hits kwa streets. Bila Dre, kumbuka liza liwa mbea. Wana shemba waste zoom. Bili ni bora zaidi ya moja na taku ndo danger boom. Wana jeshtambaye, mbako singi zini meji koki. Maisha sezi kwa chekea. Kuzi yangu siya joti, miu mziku wana udai. Ndo mana wasichoki, eke mimi bado nembwa kitani kwa karaoke. Wakacho mezo ba, unani disco mta. Minafanya business zangu na quick palama. Kwanza nkifika wana kumyo na buta kaniko ba. Then kwa boot na toa, sota busara kwa Zanzibar. Why would you do any leave? Von hat some back up the kuangwe song gang gets a disco.com and shut the way nenza pack on that chat miss yali kininyel wanna beat and jog get to dogon got that and hello yo
yeah I'm flexing all day nigga I need to go suck a pay hollow
I gotta keep on moving hey and my hood still shining
hey
I gotta keep on moving
wazi waulize na wanajua haifichiki iko wazi we dafu na nakufua saluti kwa kaka zetu japo chache wenye love hatupendi si wa sasa kumbe kisa cha kipumbavu kurudi kweli nitarudi nitarudi kusalimia hapa kazi Sara Judu kibana basi utomie pumziki sijanza juzu sifagawe mina shine muzanyago zako makuzu sijaribu kukombine mishe mishe hustle hard kama kawa Yani wavalisha wa wadwanzo na pagawa Demu wako shabiki wangu Kipi sasa wa unanuna itakwaja kisuza rungu Sutomba rudi mazima yeah, I'm a music entrepreneur Yes, you can call me Izzo Business What's up, yaya? Saluti kwa washwa kwa kunikuza mi Wanafiki wanochonga misi wasiki Izzo, naongeza bidi
I gotta keep on moving
I move like a ball pair,
move like a
baby.